on the YC.
Yes. Mabibi na mabwana kameshika nare. Kajaba tumeshika hakuna bare. Na kama unapinga muulize waire. Muziki tunapiga utasikiza saire. Wow, kila mzee ako haire. Leo basi nikupate. Washa kubali kina mvaite. Na kama au na mresh basi meza mate. Sisi tuko sete. Vitu tunafanya tukirete. Leo tuko teke. Buda ni mapema usisepe.
Tobina mama, Tobina maboko likolo. Sakata kiuno kirushe ujiachie. Leo ni party sakata madina. Chesa ndombolo ya solo. Kila chali na shiri wake. Leo paka kesho.
Nyosha mikono muweke juu. Selector ongeza keep it rolling every day. Nyosha mikono muweke juu. Full of good vibes kuna hedi ya kwa meluka. Ruka kwenye flow wame shuka.
Maboko likolo to sepela, tomela
Shake kufwae.
Maboko likolo to sepela, tomela
Shake kufwae.
Aya edetun, naya edetune. Oya edetun, naya edetune. Oya edetun, aya edetune. Naya edetun, oya edetune.
Maboko likolo to sepela, tomela
Shake kufwae.
Maboko likolo to sepela, tomela
Shake kufwae.
Aya edetun, naya edetune. Oya edetun, naya edetune. Oya edetun, aya edetune. Naya edetun, oya edetune.
Nyosha mikono muweke juu. Selector ongeza keep it rolling every day. Nyosha mikono muweke juu. Full of good vibes kuna hedi ya kwe. Wame
ruka.
Kwenye flow wame shuka.
Mabibi na mabwana kameshika nare. Kajaba tumeshika hakuna bare. Na kama unapinga muulize waire. Muziki tunapiga utasikiza saire. Wow, kila mzee ako haire. Leo basi nikupate. Washa kubali kina mvaite. Na kama au na mresh basi meza mate. Sisi tuko sete. Vitu tunafanya tukirete. Leo tuko teke. Buda ni mapema usisepe.
Tobina mama, Tobina maboko likolo. Sakata kiuno kirushe ujiachie. Leo ni party sakata madina. Chesa ndombolo ya solo. Kila chali na shiri wake. Leo paka kesho.
Nyosha mikono muweke juu. Selector ongeza keep it rolling every day. Nyosha mikono muweke juu. Full of good vibes kuna hedi ya kwe. Wame ruka. Kwenye flow wame shuka.
Shuka.